singenelela ke apho ke imizuzu yokugqibela apho sixoxumbela khona inkqubo yethu yale yure yontsimbi yeqala nalapho ke ithe beluhlanziyo lezindaba ndisenguye CP Ngcongqo emva komboko ngale mizuzu nalapho ke siqongqothele ke apho ke kudliwano ndlebe sithi sibe nalo ngale yure ikomiti yolungiselaniswa lephondo lasemntlanga koloni belithe labhengeza apho isipho isiphelo apho isipheleleyo nalapho sexesha ke sokuqala sesohlotyeni malungana xa kuziweneka indaba zomoluko nalapho ke kungekho kufa okubhaliweyo kulo lonke eli ikweliphondo nalapho ngokunjalo nje ukubonelela ngolwazi oluthele rhatya apho ngeziphumo zeli xesha lonyaka amanyathelo ke othobele imithetho kunye nokubaluleka kwezikolo zokwaluka ezibhalisiweyo nalapho ke sithi ke sibe naye ke inxalenye ke apho ke enxabeni esinaye ke phana unomzana umlungisi Masimini ovela kwisebe lemicimbi yezemveli emntlanga koloni umnumzana uMasimini sithi enkosi mani ngokuthi ube nathi ke eli xesha ngokunjalo nje
molo molo mntosa siyabulela nakubo bonke ishuyo lesenati bulela ukuba sithumene le ngqaqheba siyikhoxa ukuba sizocela mhlawumbi izindobaluko mphathi ba
Masele siqukuqa indaba yanamhlanje apho ke ikomiti yolunganeniso ke ibithe yabhengeza isiphelo esiphumeleleyo sexesha lokuqala sehlotyeni ngaphandle kokufa okubhaliweyo kulo lonke kweli phondo ungayinabisa uyithini ke indaba yokubaluleka kangakanani indaba yelempumelelo ephondweni
ibaluleke kakhulu umsasazi wam ngenxa yokuba advocate ukuba amamaye mabaye bephila babuye baphila because apparently there is this concept ethethwa kakhulu ngabantu bomama ukuba bebephatha abantwana babo for 9 months kodwa basinika abantwana for a month kodwa thina sibabulala so ibaluleke kakhulu having said that it also protects this particular custom that we have kumbula in this particular case, the only thing that we have, asina mali, asina mtaka, the only thing that we have in this particular custom. We need to protect it by one way or another. So, iba leka kakuni yukuba, the 360 yaba, ya mako alamo, kota nitaba family binge binge ni, babuye bonge de pila. 350 yaba fana, yawe 52, amantombazana so ibaluleke kakhulu ukuba abantwana babuye bephilile kakhulu umphathi wami
ziziphi izinto ezinothi zithi zibalelwe phambili xa kuziwene kubhaliso lwakhona ekufuneke isikolo sokwala apho sithi sihlangabenaze nazo ukuze kubhaliswe kwaye sisebenze ngokusemthethweni xa kuziweneka iphondo xa sisinambisa sithi sikrobele kindaba xa kuthe kwafunyaniswa apho ukungathotyelwa kwemithetho ngexesha lokuhlolwa ziziphi ezinye zezinto apho ezithe zathathelwa ke ingqalelo ingakumbi xa sithi sikhomba kwisiganeko besithe sabandakanya isikolo sokwaluka esijongele phana ePortsmansburg.
Ma ndiyabulela mphathi wam i-change yo-section 26 of the Custom Administration Act 2021 ithetha nge-registration. So in this particular case nxa mhlawumbe ndisikunike imvume i-PITC Provincial Initiation Coordinating Committee ibike yakunika i-permit and it finds along the way ukuba awuyithobeli imithetho in that particular case your school will be registered and it all depends ukuba abantwana abangenele ngabaphi imizekelo mhlawumbi yosuthi yoxhosa yosubi yotswana bazawuthatha abo bantwana bayithiwe esikolweni esinye esisemthethweni esifolowa lo tradition umzekelo we had an illegal initiation school in Kurumane, specifically in your Bendel area. And upon finding out ukuba as a scholar, sikomthethweni siyesambaza isikolo. Ngenxa yokuba bekungakhozelwa mlilo eKurumane. Each and every year iKurumane iba ne-gap year nxa bekungakhozelwa mlilo. And then abantwana abo bathathwa bayiswe eNorthwest. Usothonto lo bebenze eso sikolo uye wavalelwa. We also have a case number in our position. SSB in the case, kumbula esi besingekho mthethweni isesibini esibesemthethweni besingapha ewarrenting inyomahareng area uye wabanda uno Sotonto savalwa isikolo ke abantwana because they were 46 bahlulelwa ke kwisikolo so that remember the CITC must also determine the number of the initiate in a particular school. Now, when it comes to issue as a postman, as I'm speaking to you, we have got the case because we have only found out ukuba umkhwetha lo bamfake i-26 zika December, and the unfortunate part bebengaplayanga no apply, and it have come to our attention through of our senior stakeholders, one of our important stakeholders is the Department of Health. So for many loan information, we follow up and we are able to make a case for this particular traditional surgeon, which also is a principal of the school. As I'm speaking to you, Lisa, please see your
Singayibeka ngoluphi uhlobo okanye ingathini impendulo xa isuka kwisebe xa abanye boluntu okanye amalungu luntu anonabisa ngelithi imithetho lena ithi ibekwe phantsi inokuphazamisana nezenzo zenkcubeko ingakumbi nalapho ke ikomiti yolinganiso apho bithe yalinganisa ke kanjani nalapho ke indaba okanye ingalinganisa ngokuluphi uhlobo ukugcina indaba yenkcubeko nokhuseleko kunye nokuthotyelwa kwemithetho.
Ngiyabulela ukuphethela kumthetho mphathi wam kubaluleke kakhulu because of if we check in the province when I checked the last time it was yesterday besinabakhwetha clara bayi 48 abaswelekileyo and if you check ukuba ngunobangela ngintoni yokuba ibe nenani elingaka lesi lokusweleka kwabakhwetha is because of imithetho abayilandeleli. Ngizawenza umzekelo ngam mphathi wam. Some few years back, ngalithi 93 nxandingenayo, ibingekho yonke le administration. Kodwa le administration okwangoku ibaluleke kakhulu inesensi yokuba if ever umlungisi une-any chronic disease, for example, your high blood and so forth, or umlungisi ngumntu owayo, yabaluleka ukuba ahambe nge-medication yakhe ngexesha elithile akwazi ukuba angawufela i-medication yakhe. So when we check, ibaluleke kakhulu lo mthetho mphathi wam. Also, if we check the Section 23 of the Customer Initiation Act, it stipulates all the offenses ezenziwa, it's either your principal Sotonto or it's either your traditional setting. Is abangeni ngubi or isayela ngukhanti it's your check is abantu aba example they need to be vetted mphathi wami bakwazi ukuba basebenze nabantwana but if you check still on some other areas ayilandelelwa yonke lento ngiyinto esiyenzela ukuba kube easy for thina ukuba singa must put the safety of this initiate in a very safe place mphathi wami.
Singathi ngawaphi ulunganiso apho lokuphuculo okanye amanyathelo ongezelweyo nalapha ikomiti yolinganiso apho eceba ukuwasebenzisa kwixesha elizayo lolokwaluka nalapho ithi khwazikhwelo ingakumbi kwabazali nabanothi abathanda uphula umthetho bazenza imfama kunye nezithulu.
No, ngiyabulela. If mhlawumbe abasasa abaphulaphuli msasa zam bebekwaze bamamela uministara kule veke ephelileyo uministara nosekela wakhe udeputy minister nxa bethetha ngokususeleleko nokubaluleka kubazali udlala ingxaxheba kule nto yokwaluswa kwabantwana to an extent yokuba into what they emphasize the issue ukuba if in this particular case kwaba bakhwetha mhlawumbe abaswelekileyo abazali bomntwana bazawubanza ngenxa yokuba banerole ebaluleke kakhulu ebafuneke beyidlalile. It's not like funeke they must neglect their role because ukwaluka apha esixhotheni ukwaluka ngokwefemeli mphathi wam njengandizawuthe ngamhlawumbi uyayazi. It's not like uzawube ulahlelela umntana wakho umshiyakho expect someone else must continue as usual. It can't be. So if by making the role we have kundaba yolwaluko neke nabaphula umthetho kubalulekile ukuba abazali bayazi ukuba ngubani lo kanye kanye obamnika umntana wabo. We had a case apha kulonyaka uthelileyo. I'm sure I will not able to divulge the name, but off air I can share a deeper information with you whereby umzali wafumana ukhanki ibe nguyojonga umntana. And the unfortunate part ukuba as I'm speaking to you, that particular boy uye wa andazi ndibe kenjani umsasazi wami, but it's a matter of amputation, like andazi ndibe kenjani, because remember mhlawumbe abanye abantu abamame lapha, they are very much sensitive. Kodwa, but as we speak, the situation is not good. So, I role kufuneka abazali bayidlalise. Ibaluleke kakhulu, and also they must also check if either your traditional surgeon or it's your kanki. They don't have a criminal record. They don't have a issue ukuba basebenzisa iziyobisi. So that abantwana bethu babuye bephila mphathi wami.
Sayothanda uyibambe lapho ke nomzana, sibetha nje sekutyiwa ke kwixesha ke nalapho ke sithi ke apho ke kunomzana uMasimini sithi enkosi mani ngokuthi ke ube nathi ngeli xesha lesidlo sasemini.
Ndiyabulela mphatha. Open trust when I'm around your area, you also able to invite that, because around December you are around your Namakwa, your Port Nolot. We are doing oversight, also inspecting all the initiations that are on that site. Ndiyabulela mphathi wam.
Sithi enkosi mani ngokunjalo nje, nathi ke siyibambeleka apho ke ngokunjalo nje. Apho ke besithi ke ikomiti yolinganiswa ke yephondo ibiphindaphinde apho ukuba ke nangona umtlakolweni ungabhalisanga ukufa okuyinxulenye ke nayothe apho okunxulumene nokwaluka kule sizini, kodwa izikolo zokwaluka ezingabhaliswanga zisebenza ngokungekho mthethweni kwaye zibeka engciphekweni omkhulu kokhuseleko kunye nokuphila kakuhle kwabakhwetha. Kwelethu icala siphiwe ngcongco kunjalo nje, ndiyawuthanda ukuthi ke ngokuthi love, kisses, stay healthy, but most of it all, let us protect one another. Sibe kunye sibambela apho ke nalapho ke benahlala ke ekhaya uthi ke uthethe nathi ke phanaka 0662520187 napha kumakhasi ethu onxibelelwano Radio NFM 89 to 98.7. Sibamba apho Radio NFM, the voice of the Namaqua people.